Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Seydou Daw to boggi jande ga fandu hala Mamadou Sama Seku jam jali sakra hedibe. Hitande tiagal la ko larno Mali nangiti kidal la sarusiji kewdi e déplacer en ngarti kanono rafnde nagu do datti region on hedila tadi titla fa hande. Famdi fufu talki chapande jeddi jibu jawde ngoni neldadi suru sariya Mali no holiti Kenyan vérificateur général wattu tottugol horejo transition o tongande hitande 2023. Li yotre meddan on nam parla robe berne defobe hobe beltinani ke uto gollo cioggu nyamduji yogaji le lumoji di wobbe kayna metta sabiti allaji cun benna cioggu nyamri ningon sema kawru jamen hande kikidi aldumare 15 novembre 2024 bismillah sakra ñandi 19 novembre 2023 larme mari nangiti benna bamti gallure kidal nokku gonodo le juude gubbe jon e kaborde ko buri duubi 10 ben hawtagul nokku o don nokku adrar ifuras weli sane jamarende hitande tagal mudun ben ngurdam li gallure kidal feewi holare dun hewtama ka dum fufu tawede tielaji de naguna heddi fa hande le region fati yatra wonku hebani kare fasango umar bagalu
balde sere tiagal ko armé o nati kidal ko den kanko général gamu o noma gouverneur région o lamu hakkunde jo kanyun juini mo ton o do jiyad li de do gallure holliti wiide imade mudun jewtoto yalla hon lamu hani yurfitira ton kanyi yimbele nyungitibe le on do wakkati fo wadi imadraji jewtade ko jamarnde buri fu hasindinte tiagal mudun den ko heewi lamu kobbe birfiti ton dum won douanien kanyi fa yotto suudu académie suudu police suudu gendarmerie fa yotto yo suudu humindu kabar wakande jawdi kanyi humini be kabar cialal le leedindi dum latik sababu du so école utti nokko no dertede kidal taselit agel hokko kanyi takalot lamu kobbe kollitiwido on do wattu ngada no ngatta fu yalla jamarnde an birfito le nokkule de dum latik sababu du yimbe de heew birfiti le nokkule muden le gallure kidal de imadraji ko nayri bangal kebe kanya fayotto fina tawadu fuddidi ton feesu tayri wi ciudi bankeji diyan uddi fu jamare wonde tonde wi an gikkini gikki lobbo ko nayri bangal denagu ka dun e tayri fu sar ya hali dati gondi tondi dun yafa fi jamarnde susa dun
alhali ben region kidal on wondi walitade ben bangal wufutagol serfusuji kiwdi hinde nokko no hultiri amudu en al agmas kanko député kido to kidal tourno e wi mako kureji kiwdi déplacer en ngarti le ngalure kidal kanon wobbe kay na domi hebde tajural tafon fadi mabbe wartude no hani don imrala kilo mayga ke nafa songo umar bagolo
kidal reprend
un service normal kidal wondi e jottade hese hese lamorde an gondi e wartude li lamu kidal tatselit anefis agel hok tinget kanya konande mudun konayri bangal denagu bangal kidal kanya batale mudun du an samti hobe sar wusin kobbe fu ngarti li nokko wo galleji du puddidi wirfitade wattu joni o ka birfitaki be kanya buri hewde
sakraw tuta kala yondu ko problem banga be ma facebook andu x twitter kido ñali aksum sarande men vérificateur général da toti tonga de hitano 2023 ho radio transition do ndende talkuru ndo talkuru yaltini ben ti allah jogaji bangal service lam o kanyi dun bupi jogaji jogo ben jawdi furuba nonno do fufu na wada le tongande ben mi hala mu yo kabaru cellal jande ji ben courant e kanyi ndiam e bi kanko vérificateur général ko uji chapande didi talki njibu jawdi ngoni totadi yimbe suru sariya den no kanyi dun no pool économique e kanyi brigade d'investigation den cour supreme yalla bedor famu kedda ko imrana kilu maga hebane do fastitango umar bagalo
le ndedo tangande be jaltinde hitande fedde no data vérificateur général holliti wiide wadi imadraji ko yata chapande joy be juppiki le ciudi sar wusiji di lamu o jeyi le dido ciudi sar wusuji gon le kere duuji di kanya fayotto humini be kabar kebal kanya e cellal e jande fu ana le hen kanya fayotto humini be kabaru ndiyam e kurangaji le leedindi faande le ndedo tangande be kolliti wiide ko yata kaytaaji chapande te e joy wattu jono be kokkiti cour supreme kayta chapande te e joy goddi kasendu be kokki don suudu no data pool économique le leedi meden di kayta chapande ti iddu ndokama suddu no dirte brigade d'investigation spécialisée ko yata kaytaaji nogay di funabama nokku no dirte parquet général cour supreme kaytaaji goddi du nabama tribunal commune tatobo do pomoko do kanko assimi goyta o joti sanne golleji di vérificateur général waddi le majjo wi dum lato sababu so jamande watta hakkilaji muude ko nayre bangal labal le ciudi forobaji le leedi meden di
dental pelle société civile ben halna dun halna len habo to e ko jaka won jibu jawdi talka kulim mali na dar rasulu serja ben wat ben jogoraade ko war mudun soobu wa jukumidi dun ben lato latono hiddi be misaluji nenno leddi do men talki di ardi be der o fedde hulti wiide yo yawine kala talki ngondi juude serja ibrahim kulbali goto yimbe der do fedde wonko halni mohammed ak risake no fasango marogolo.
Minen komin dartata ko ɗiɗo kabaruji anniyaji lobby politique jaltine dow hen no lugaji ɗi worrino dow ƴewte kaɓɓe oɗo yurku yurku ñangge naɓe yesso sariya noon tan watta so yurku yurku ɓuyto nde leydi ndi. Minen pelle société civile en min ɓaman ɗeɗo tongande ɗe okkile kañe e vérificateur watta min pammina yimɓele wonɓe le leydi ndi min jippoto fa lekkiri duji to min pammina ɗon dow kutteji ko ɗum wawi wadde fewde e muɗum hen.
Ça peut avoir comme impact sur eux.
Bangal figol balat woni kan Maroc 2025 nyaloma joberre leedi malindi e Mozambique na wondi modirde joni ben wartu joni o kay leedi maldi no wadi kaw goto e kowal fahande ele edo pide ben kan Maroc 2025 andon wiide kenyan leedi Senegal leedi Burkina min modiri denno leedi Senegal ganyiri ben gotel e kowal to lettre de 26 mars bomma
Studio Tamani projet mo fondation Hirondelle do Mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji Irtel mo faba mun itira Union Européenne e kanye e lede Danemark Suisse Royaume-Uni e kanye coopération espagnole.
Yoto meɗo non palla na yodo coggu mbiyan ñamduji leydi ndi nenno bangal maro ñebbe kañe e gawri holtan wiide wonko ɓuyti le cercle bancas yorru baflobe e tumña de kayno raison ngaji bañagara muti kay e san nenno ɗeɗo ngol ɗo ɓuytugol yo wi yimɓe jamar nde yo saabi ben gattal ngududo waɗede ɗiɗo wattuji ɗi ndar ka noon to tumña toon kamɓe roɓede hoɓe holtimeta maɓɓe tiɗal coggu mbiyen bambar yaran ɓeɗo faamu keɗɗanna ko ɓe ɓeɗo fof haali do mbe yesso miko kayaɓe amen e dow fayitongo marbagolo
Pansiano biño fere la
bidu to pankasi do kilo gawra no wonno sottede chapande jeegom e didi de yontere jabbinonde wattu jono dum warti chapande joyi e joyi cogumaro jippaki fande kilo am sotte tem dreno gay kilo nyabban wonno sottede temedidi e chapande joyi dum warti tem dreno gay kilo maro warti but tem dre cogu neban du jippiki yoro kilo maro no wonno sotte tem dreno gay dum warti but tem dre gawri warti chapande jetti chakuru bambari wonno sottede ujunere temedde joyi ñalawma hande o ɗum yeehi fa uynaji joyi na uynaji jeegom ɗo tumiñaɗo o rawani min en gonno sodde cakour 100 kilo uynaji jeɗɗi ka joni ɗum yeehi fa uynaji jetti
bangal muɗi e kabaruji amen ndeɗo yontere Moussa ak Maha wonko heɓirdi en keɗɗana fastango Oumar Bagolo
en puɗɗiran ɗiɗo kabaruji ñalawma keƴƴenaɗo Sisil mo cuɓi tan hikka nde ko hani latade darde amiri en noɓe kani ngifirde basiji hakkunde jalliñi wonnoɓe leydi ndeɗo yambere leydi Burkina Faso kañi e leydi Niger kanko ministre kuminiɗo kabaru fina tawa leydi meɗen ndi kanko ardino ɗiɗo golleji kawrtal noga e janaɓal ko yowi dow woyltagol wattu ɗum du fuɗɗi ley leyɗele ɗe ley jonte ɗiɗi ministre en kañe fa yetto laamiɓe pelle société civile kañe laamiɓe entreprise ngaji ley leyɗele mawɗe ana gondi e wadde ngal ɗo kawrital ko yowi dow hawaluji en timminiran ɗiɗo kabaruji ley ko juge en ɓe kolliti wiide yimɓele sappo ɗiɗon politique en joppititake fa hande ɓe keddoto ley kasoto caggal ko avocat ngaɓe mabɓe darti yalla ɓe joppite ko
sakraɓe pamɓiri ɗokkatane kabaruji amen hannde micitin ɗon mbawi sade fof mi holtini mettimoɗon ben himmeji moɗon dow kabaruji ɗi min gattaɓi bangal numéro 76 98 56 56 sikko walɗum gattante hakkillo jawuji ko tete dow kala himmeji ɗi kultoɗon e bangal kunafoni numéro woni 37 321 mena wera noon ka famɗi fof ɓuuɗi nogay tawa le téléphone joom ɗo e seeɗa yewtere meɗen magasin yewtere meɗen magazine hannde aljumare yo kabaru keɓɓal e yowi ɗum ɗo yitte liite ladde takiɗeɗe le nokkuji kewɗi Mali mbiyan iwde sal yettade ɓaleeri ene mbiyan fa nokkuji kewɗi leydi ndi mbiyan ujunaji kewɗi taruji goniɗi bonata saabi yitte nangguɗi nokkuji ɗi nenno ladde ji di tawna nyakuri ledde geset adun kewi tawna sumi denno yelan bedor famu do kasarali nuku jamendi hono dun sakadi di ketanna ko min kebani do fostango min Umar Waygolo yu enkire jam demobe to yeli manil lam kay hulti wide brandaji isombinta hubingol yite li ladde da momi sanne
e ni seneke la ka
demo jido gesa mudum fu hubbi gikke fu hidiraki gikke fu do galle mudum hidiraki so ni demal gasay wala fu ko gasata elidi kutteji ko dum waddata ko an heewi sanne elidi ndi so ni awdima da fu boni attan hitande fu aborama
kuwi fenne ko
hunde de gondi ni maro daba goto to muti tun e wi samba trawade sabi ido yiteji di hande fa hundo hedraki o mursi daba ma fu di fuf
binjeni ko ni kara
sabi ido yiteji imotodi wakkati fu le laddeji di nyalawmo hande o fe daba goto mi hedraki ko buri hedo fu yo kambe remobe non so bami faabe kliki remde dembe ngattata laddeji di fu yite so be ngatti laddeji di fu yite yite nge lañan ana yaha tan ana woddo yo sakitobe donka yitinge
ko ndema bidoka ko to gaberu tonno le sahalidi ndi fay oyali yite lad wadi tonno brondaji mudi ko mursa ko mursande wadi hello dun le kabaru keballa nokko no hultiri chaahido goto
yeen man ka gani
dum bonnan laddeji do sabide yimbel be fo na kaaja hudoji di le laddeji su yama dido hudeji fu yite nangi dun sumi dun fu fatimi wala fu ko boda gikki lobbo fu da heddirta ko kambe drobe dabaji be njohobe yengul na njohobe sennoide di dabaji e kebanti dalaji mawdi sabida taw dabaji di wala fu ko jogili ladde to ko hani nyamde
donc en kebe anditi jati wide ido yiteji ladde no bawi samide raf kebal nokudo dinjia kadana ko ser isa sako jengno lugotoro kabaru kebal
vous avez la détermination
arandini dum bonnan leji kuteji kewdu yottoto hono remobe sa jeewi kambe remobe wala fu ko be jogi so wana demangal don wuriji mabbe yaltata don kalisiji mabbe yaltata don saaji mabbe furdu yaltata wiyama yite nabi dum fu adandi dum nawi sanne gedo yite yam dum jabbiki de do nokkule fu dum yottiki fa le cuudi mabbe so yottiki le cuudi to do dum wadam bonandaji kewdi sanne sabide nyamduji tawete ton masiriji mabbe tawete ton kanya ko nande mudum fu bonan
empathie
won ko gollobe zufure waji bangal mudum yalla haddi bonandaji ido yiteji di kadanna wajuji di ngadi agence fu mulay sangare horojo zufure to bankas
nebizegaladi dum gam dum
baaji to wakkati joni o yo kambe remobe so bama faabe nanga gese so bami faabe nanga gese be ngattan yite fewde e laddeji di so be ngatti dido yiteji fewde e laddeji di dabare ko woddi ne be ngattana dum hakkille sanne so be cuma laddeji di be kerto feyaji do hudoji di fukani hawrinede faadi njor no watta so cumu wadi du tayti do way sakkede
yalla hadde on dido yiteji di be do ci fiwe fu fulti widen hani imandraji famingol jamare wade bu fu fultinde yimbe tajoro nyifi yite be hubini